special, man, it's so special, man, it's so special. Dear love my life, my baby girl call you my daughter. Pumza maisha yangu na shukuru kukupata. Mengi shapitia, staki uyapitia na wewe. Ndo mana na itaji time, nataka nzungumze na wewe. Hey dunia, kwa lina mengi kasemavyo watu wazima. Nisikize na unilewe kwa ya yote ntayosema. Siache kusikiza kubwa mana heshima uanibure. Shima itakupa maisha yapo muhimu bado shule. Be responsible, kwa mambo yako epusha lawama. Saidia wenye uitaji kwa Mungu pate karama. Changamoto kama unazo nieleze wala usisiti. Ya kuleta hapa dunia neti kwamba labda uteseke. Maisha kuchapi, maswahibi ya kukuti. Kipimo cha penzi langu kwa kwa kuna kwa kupima. Mungu akubariki na ninakuombea uzima. I love you daughter. Yeah. Nenda outside, nenda kafurai na marafiki. Tomorrow's not promised, maisha nye haya mafupi. Proud of you my baby girl, yeah you looking so beautiful. Mana mina haso muda wote niko dutiful. Vyoto sikose cause I feel so painful. Nasichagui kazi, kazi nyingi yani plentiful. You're so cute, so kind, so adorable. When you greet lead I can see you untouchable. Be yourself mama, weni mzuri na unatosha. Sikize walimwengu tamaa watakukatisha. Mawazo yako ni muhimu, so trust mawazo yako. Kuna mambo wani siri uspende share ndoto zako. Hapa kwa jili yako itabaki hivyo nelewe. Lipokosa basi sorry spendi kukosea wewe. Usiache smile, smile baby girl. Dunia ni yako, jambo moja naweza sema I'm proud kuwa baba yako. Yeah.
Zaidi ya chochote. Ishi kwa heshima.